بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء الأخبار وعلى آله وصحبه الأبحار ومن تبعهم من الصالحين الأبرار، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمؤها، وخالق الناس بخلق الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندوا واشكوا الله أمجوا فقتل بكنديف ثم سبع الله نتموي وزاء الله ebyengera Allah byatuwadde mu mbeera yonna gye tutambuliramu. Tulina kwebaza Allah byonna yabitukolera, oyo Allah gwe tutendereza n'amatendo ge amajjo agatali mbukendeevu. Bonna tumusaba ebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bala milo kutia Allah nganange sirisi. Falhamdulillah, awatali kulwa tugenze mu kitabo ekiyitibwa Riyadhu Salihin, ennimiro z'abalongoofu, ekyawandikibwa mukadde waffe Imamu Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Abali naffe mu durusi ezaayita twayingira babu tauba, ne tulaba ebyalimu. Falhamdulillah, olwaleero tugenda kutunuulira mu mulyango gwa tauba ku hadithi ya sahabiyu aljalil ayitibwa Abdullah ibn Ka'b ibn Malik mutabani wa Ka'b ibn Malik, bagamba nti bino nabiwulira okuva ku taata wange, nga taata wayitibwa Ka'b bin Malik radiyallahu anhu. Byagenda otunyumiza lwe lutalo olwaliwo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyaliwo nga mulamu, agamba nti sami'tu Ka'b bin Malik radiyallahu anhu yuhaddithu bihadithi حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة التبوكي. أبن بن أولد تاتوا كعب بن مالك الله يسيمك يحدث بحديثه من يمين بوزين يلي وكتيوي نار السلام حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة التبوكي. Mukaseera bwe yabeeranga teyeegatta n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kugenda okulwana olutalo lw'e Tabuki. Falhamdulillah, ekyafaayo ky'olutalo ekyo kiwanvu, tugenda kunogojjolayo bitonotono oboolyawo byanditugasa. Okusookera ddala, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwana ghazwati nyingi, yalwana entalo ezaali ziwerako era eziri eyo mu 20 n'okweyongera waggulu. Kakati mu zo ze yalwana waliwo oluyitibwa ghazwatu Tabuk, olutalo olwali mu kitundu ekiyitibwa Tabuk. Olutalo luno omusiramu okulutegeera kyankizo kuba mwalimu ebyenkizo biyitirivu saako n'amateeka mangi agassibwa olw'olutalo olwo ebimu ku byo ghazwatu Tabuk olutalo lwe Tabuk lwajjawo oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okulagira basahaba nga bali e Madina omwaka ogw'omwenda oluvannyuma lw'amasenguka g'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yalagira abasiraamu beegattegatte bagende balwana olutalo oba okulwanyisa abalabe ba Allah abayitibwa Abarooma ne bagenda mu Barooma okubeera nga balwana. Empaya y'Abarooma yali nnene naye nga tebanneeteekateeka lwajja kibwatukira mu mbeera gye lwajjamu batunyumiza. Bona oba ogenze mu Bidaaya wa Nihaaya ne Siyaar Alaamu Nubala nga batugamba nti olutalo olwo lwagenda okujja ng'abasiraamu baavu ng'abasiraamu baki ng'abasiraamu baavu era Allahu tabaraka wa ta'ala n'abeera nga yaluleeta liyamiza Allahu alkhabitha min attayib Allah yawule liyamiza aseku minzani alkhabitha abaali abalungi wa tayib n'abaali abaki n'abaali ababi n'abaali abalungi batunyumiza n'atugamba nti لقد كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة يوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم يريتان بدي في كل مكان مبلشي توندو ني بانجي باجي قبا نبقى نوكو كريزا يوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم بيالي الزنابيو ميمالي بيتي وابا روما رومان امبايا bali baganya okwaniriza obuki obusiraamu. Bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ategekejje oluvannyuma lw'okugawulira nti n'abarooma beeteefuteefu okubeera nga bagenda lwanyisa obuki obusiraamu. Allah nassaawo olutalo olwo nga akatiba akasooka liyamiza Allahu alkhabitha min attayib Allah kenenule asengejje abalungi mubakkiriza n'abaali beerimbiseemu obwerimbisi. Ye aya y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala mu suratu Al-Ankabut gyagamba nti alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي الله يجسان يقلوك وأولا أبالي بينو بكرزا وانا مدالة ساقنا بابينو بكرزا وبولينبا ساتقنتي أحسب الناس أبو بانتو بالووزا أن يقولوا آمنا bagenda kubeera nga bagamba nti ffe tuli baki tuli bakkiriza wahum la yuftanun nga Allah tamaze kubagezesa. Allah nagamba nti walaqad fatanna alladhina min qablihim twagezesa dda abo ababakulembera falayalamanna Allahu alladhina sadaqu walayalamanna alkadhibin Allah nakakasa abalina obukkiriza obwannamaddala n'abo abalina obukkiriza obw'obulimba. Nze ntalo zino omubaka wamala okukowoola abasiraamu okujja eri olutalo bangi baagaana bangi ne baaniriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabakowooleriddeko kuba olutalo luno lwagwawo ng'akasana kayitirivu gazwatu tabuk utalo lunuli tabuk sifazalu ekisokera ddala aduun kathir omulabe gyebaali balaga yali muki yali mungi embeera ey'okubiri shiddatul har ebbugumu lyali liyitirivu ebbugumu lyali liki embeera ey'okusatu safarun baid olugendo lwe baali bagenda okutambula lwali luki lwali luwanvu ebbugumu liyitirivu omusana mungi olugendo luwanvu kategerekese ate bamaze n'okugawulira kigyemulaga omulabe muki mugenda kulumba Baroma Allah be yayogerako mu Qur'ani naye omulabe muyitirivu munamba kakati nabbi kyali kimwetaagisa okuweza abasiraamu abakolaki abawerera ddala ekitasoboka ekitakolaki olw'ensonga bangi abakhalafa ne bamwawukanako emitima gyabwe ne gikyuka olw'ezo ensonga zetusoosolaba era bona ogenda mu suratul bara Allahu tabaraka wa ta'ala ayati mpeterevu ze yayogera naye ng'okukka kwazo lwali lutalo luno bangi baagambanga bannaabwe mulagawa mu bbugumu Allah nabaga qul naru jahannama ashaddu harra bagambe omuliro jahannama gwe gukyasinze eki okwokya singa baali bakimanyi kwaba baga nti ala tansiru fil har temutambula genda mu bbugumu lye mulabako abannanfuusi nga weboogera Allah nabaga nti qul naru jahannama ashaddu harra abasiraamu abo abannanfuusi bagambe naaru jahannam omuliro jahannam ashaddu maatha ashaddu harra gwe gusinga ebbugumu singa baali bakimanyi kati abannanfuusi omuwendo gwabo abeeyawula kujja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali bawerako naye abaalabibwako mu hadithi gye tugenda osoma mu maaso awo baada agamba nti baalinga mu kinaana n'okweyongera waggulu kinaana plus be bataagenda mu luki mu lutalo kuba olutalo olwo lwajjanga obusiraamu bwavu nga tewali ntambula tewali ssente nabbi sallallahu alaihi wasallam akuŋŋanyiza basahaba bagamuweeyo abannanfuusi bamaze okubikuba liyamiza allahu alkhabitha min attayib allah nayawula abakkiriza abannamaddala bategererwa babategeerako olwo n'abaali abannanfuusi babategeerako olwo gerekese ekyaddako nabbi n'abayita nti wallahi sawa yakuwaayo yenna ayina kayina kulootya kaleete ekyafaayo ekyo kigazi naye mu bufunze nabbi we yayita abasiraamu okuwaayo nga bamutunuulira butunuulizi n'abaddiŋŋana omulundi ogw'okubiri nti bannange mukole mutya muweeyo fi sabiilillah nga bamutunuulira butunuulizi n'abaddiŋŋana omulundi ogw'okusatu mukole mutya abi haitham radiyallahu anhu n'aleeta saa min attamur saa mina maatha min attamur n'azikubaawo yazijja nawaka n'azireeta embatu satu n'azikubaawo saa gyetumanyi obulungi naam n'agiteekaawo basahaba bagenda otunuulira omusiraamu kyawaddeyo akatono ke yali ayina wallahi ng'abanga yabasooka nekisikiriza n'abagagga nabo ne batandika okukolaki kuba buli omu yali alaba embeera ekonomi nga yeekutte ng'okwata akako k'oyina wallahi oba muki oba musajja ne bwe yaleeta ekyo ekitono kye yayina ate nga mwavu abagagga ne batandika okwesomba Chovula batuba gamba nti imamu waba kuto muzinda una gamba nti muweyo. Nimbira newebangi kute nungu inamu chikumi chikolotia. Gwasose banabala nebakulabirako obafuna kempera. Kwa wabira balabide kugo kolachi. Okuwayo kati alese biri alese omutwala alese itano bonno gabana kempera. Atenga Allah taba tudde kukuzabu. Ategerekese kati osokanga. Pakati batu nyumiza mukyafayo abasajja batandika okuvuganya abagagga era gwe mumanyi obulungi ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kwe kukolanaga nti ya Rasulallah owange omubaka waani omubaka wa Allah aliya mi'ata ba'ira bi asla'iha wa aqtiba'iha fi sabilillah. Ya Rasulallah minzo tunula wali mukiralo mpadde ngamia mia ngamia meka ngamia chikumi fi sabilillah zigene mukoboliani dia Allah. Faqama Uthman oluvanyumirana damu na setuka nagamba ya Rasulallah nyongeddeke ndala chikumi nyongeddeke ndala meka chikumi era nazo zigende fi sabili la izo ngamia meka ebyo bibiri nenga ngamia za tugamba nti kwali ko buli kimu ube ngamia egenda kugenda mu jihad naam ensolo egenda mu jihad eno kubera ke bisawo eno kubera ko omuntu kwakola ki kwatula nga byonna ku ebiri nga olabuli wagamba nti aya seko ugenda kusomesa darasa nkuwadde motoka yange kisumuluzo kicho neweteremu amafuta anga ngenda wala mafuta ga mitwala ameka abiri nga seka tagaina kati ye Uthman la hani Uthman ibn Affan yakwate ngamia hadithi yayongera nti yakwate ngamia bimeka bisatu thalatha mia min alba'ir ngaziriko equipment zabyo ngobuli wana kuwe moto kanga safari jogendo ugena mutukula ngajia kuwade maka uchimanyi enywa imetuwalu nsamu aga seka gendo somesaba siramu gena fisabirila mkutere demu na mafuta wamu kategedi ni Uthmani watu ya wayo ensolezo ngabuli ensolo iriko ebintu byako amafuta gako naam wallahi tekyamu malira nagambe ngamia ebyo ebisatu fi sabilillah nzuwaddeyo zigende mukoboliani dia Allah bwatyo nabi sallallahu alaihi wasallam naalagira basahaba baliwo buli omu yebagaleke emwemu beba sahaba bameka bisatu teyakoma kwecho kyali kyetaagisaamu ensimbi batugamba yakwata alif dinar anti fi sabilillah ziri engamiya ebisatu tezimala wabulambe ne dinar fi sabilillah bobo kibazeebazeemu dinaru ye Kuwait wane Uganda ezitowa m ezitowa mutwalo gumu mwenkumi biri mubina ye Kuwait dinar m bwebukadde bumeka ha eze Uganda dinari m erimu ezawano omutwalo gumu mwenkumi biri mubina emu bweti kakati taimu uzingamu omutwalo mulamba bwebuka debu meka eh? Mubale bali mwawo tulabe sente ziyawayo wallahi naziwayo fi madha fi sabilillah. waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasituka namugira ke kigambo namugira nti Uthman kolabyo nabyo yagala kolabyo nabyo kolotya byo yagala Allah yakusonyiwa. Kolabwe tutunulira dinar tetogera ku binusu bino ebya Uganda ziri si ekinusu kyabeeranga mu golodi musiraamu kyabeeranga mu ki mu golodi dinar yabeeranga mu golodi dirham ng'eri mu silver kategerekese kakati zaabeeranga mu golodi ebinusu nakwata ebinusu alf naga fi sabilillah lwero olutalo ekibaga zwatu Tabuk namugamba Uthmani kola byonna Allah akusonyiye byonna ne wajja abasajja abalala mutera obbawulira naye era bajja mu lutalo luno omuli sahabiyu ljalil ayitibwa Umar bun Khattabi radiyallahu anhu mu bufunze Umaru yakwata nisfu yakwata ki nisfu kitundu mu maali ye Umar musajja watu waleete maali nga ye ayina gwe yeewerera ani Abubakar Siddiq radiyallahu anhu naga nti nze kino ekitundu kyendese mu maali yange olwaleero Abubakar ansinga mbirala imani ansinga mukimuki olwaleero wano mukuwaayo ngenda kukola ntya nkutte kitundu nisfu mu maali yange ngiwaddeyo kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yamubuuza nti Umaru bino byoleese abantu obalekedde ki ndeseyo ntoddeko kitundu ku maali yange njawuluzaamu wakati bwe mbanga mbadde n'obukadde nsanvu nkutteko mmeka asatu mu mmeka asatu mu butaano mbuwaddeyo fi sabilillah nalinda mukwano gwe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wallahi Abubakar Siddiq bwe yajja yaleete emmaali ye yonna naagikuba mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam namubuuza ma baqaitu li ahlik abantu bobalekeddeyo ki faqalat namuddamu namugamba sina kyembalekeddeyo Allahu wa rasuluhu okujjako Allah n'omuki n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam amakulu yakwate emmaali ye yonna najiwayo eri obuki najiwayo eri obusiraamu namubuuza abantu bobalekedde ki nti sikola Allah n'omubaka bwegwe mbalekedde balekedde Allah n'omuki n'omubaka Muhammad bebamanyi Umaru nebimuggwako ng'omusajja era kituufu akyakola ki akyamusinga byonna eno embeera gye twogerako twagambye nti obwavu bwali buki nga buli omu ayina akakeye COVID buli omu ayina akayina bagamba bannange mukekereze akakoko oyina tokata labati nabbi sallallahu alaihi wasallam wayanjula ensonga nga yeetaagisa kuwaayo bonna ne basooka bagaana bonna ne basooka bagaana omwavu naga ya rasulallah nze nina saa min attamur bwe kiba kyetaagisa basahaba banaagenda mu lutalo kulya nze mpaddeyo saa embatu z'entende oba akasero k'entende bonna abaaliwo ne bagamba wabanga omwavu yeekakabye n'awaayo kaayina ffe baani Uthmani n'ayingira eddiiro n'ayingira era wano mugyewo abasiraamu bye tukola mu fundraising nti abagagga be balina osembayo eyo yandiba ensobi olubeerera abagagga bakole batya basooke ne wabeerawo omugagga n'atuula nagamba muwezeza mmeka kitwakasondawo bukadde busatu mbudaboli nze ngoweda chayagala daboli ngesevu awe mukaga takibir Allahu akbar Allah neyo bato yagala riyangu ulimu gaga guava soka mchi mudero kubato manyawa mekava gendo ukujie mavegao wainzo ukujia kusinga uvu ukujianga tibako lachi kati Wathmani ya yagira nagamba anzi mbagaga ngamia bisatu atenga bulie mweri ko ebyo kulwanyisa emmere ebyo kunywa ne kwe batula na binala gira basahaba bazambuke teziri uomba agenda kudda mwazi sali azili la azuwadde zigenze engamie emolu wale ile ili mbukade musamu na hata kumakwecho na kuatevi nusubia gorodi Umaru na agenda na kunganye malie na ajabuluzamu wakati agambo wangu kanu kankalekeu na akakuba wali akalikake ya tuwala nisfu mimalihi na gaka nindo musajja Abu Bakari Siddiqi ya letachi na biagendo mbuza Abu Bakari ngaba sahaba baulila na mugamba ntia sina chindeseyo bionambi kutenembi leta bali mbalekede Allah abantu bange mbalekedani Allah bibya fae bimulira Allah yabyogerako mu Qur'ani abawayo Allah yabogerako nabawayo akatono Allah nabogerako mu suratul bara ayo sobolo zisangawo mu mbere ifo ekirala kyo yiga mu lutalo luno Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwatambula genda fil ghazwa mu lutalo walo ba sahaba basigale mabega nenga siba nanfus nga siba ki kubatu wagambye olugendo lwali luwanvu nga kiina kwetaagisa nki ntambula sibigere la baina kulinnya bye bagalwa bagende netula nti Uthmani abasiraamu ebikumi bimeka bisatu bo bafunye ntambula n'abaayina waawo ezaabwe nabo ne beebagala ezaabwe ne bagenda kati waliwo abaaka abaamaziga olw'okusigalewa emabega kubabo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaga mmwe musigale olw'obwavu n'obunafu nammwe abakadde bo ne basigale Madina olw'ensonga ezo nga bakaaba olw'okubeera nga tebagenze mu luki mu lutalo lwaki entambula yali teriiwo kategerekese naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi zojusangira mu Riyadhu Salihin amno rawahu Muslim yalaga nti erije yali yabanyumiza nga baswahaba nti tewali kiwonvu kyetubuuka era tewali we tuyita okujjako ne betuwalise Madina nabo nga bafuna kuki kumpeera baswahaba ne babuuza ogamba bano betuwalise Madina bebagabana ku mpeera naffe ze ezimu ze tufuna abaga ye olw'enniya zaabwe ze baakola ki ze baalina ne batasobola ebyo twabiraba bwe twali tutunuulira babu niya wal ikhlas kyosobola ommalirira omulimu n'otagukola naye Allah n'akola atya n'akusasula n'akuwaamu empeera kati abo baasigala ne batagenda mu lutalo naye ng'enniya zaabwe zaali zikoze ki wallahi nga zimaliridde ne batagenda waliwo omusajja gwe njagadde mbanyumizeeko ekyafaayo kyekyewuunyisa ayitibwa Abi Dharr al Ghaffari radiyallahu anhu qissa ye yali musajja nga embeera ze za njawulo kuzaabalala era nga mukwano nfanfe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bwe baamala okugenda nga batambuddeko gye batambudde basahaba bagenda okubaako we bawummulira batunula mu bannaabwe abandi badde bajja nga waliwo abatakoze ki abatazze ne batandika obboogerako kuba wabeerawo mu basiraamu g'osuubira atayinza kuvaamu ate nga sigamba nti embeera yeekoze ki yeemukutte oga fulani nga taliiwo ne gundi ne gundi kakati mubatali wo mwemwali Abi Dharri al-Ghaffari radhiyallahu anhu na ya Abi Dharri al-Ghaffari yatambula yekka murugendo yaina akasoloke akalogo yike nga wallahi kakaddiye kakadde era mukutambula nako teyakebagala yakwata bukwasi eno kumuguwa kumutwe nasika ne bakola batya ne batambula babiri Abi Dharri al-Ghaffari natambula nga agenda agoberera abasiramu we bakoze batya nga atambuza bigere n'akasolo ke kaali nako ne batandika ottambula olugendo we bagira ne bawummula kiro na misana we bagira ne batambula bagira ne bawummula mu bagira ne bakola batya ne batambula Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaali awo basahaba ne boogera ebigambo ya Rasulallah owange omubaka wa Allah qad takhallafa Abu Dharri okimanyi ne Abu Dharri akuvuddemu kuba naye takoze atya naye tazze faqala Nabbi sallallahu alaihi wasallam naddamu naga nti da'uhu omusajja wange mumuleke fa in yakafihi khayra bwabanga alimu akalungi nga agenda kujja Allah agenda Allah agenda mmutuleetera naam wain yako ghayra dhalik bwabanga talimu kalungi nga nze simanyi kiri mu mutima gwe arhamakumullah Allah akola atya Allah musasire kati Abu Dharri nakwata ensolo ye enkadde etasobola kumuweeka ne batandika okutambula nga bagoberera amakubo agomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam geyayise munaki Nigeria naye baali balina gye baali basahaba nga bawummuddemu ne balengera omusajja ali eri ewala ajja atambula ajja akolaki atambula ne badduka eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba ya Rasulallah tulina gwe tulaba ka anna Abu Dharri walo gwe tulaba alingani alinga Abu Dharri enfaanana ye tugiraba wamubeera mu munnammwe nga mumumanyi enfaanana ye entambula ye embeera ze aba nti waliwo gwe tulaba ewala eri alingani alinga Abu Dharri ajja nga nabbi baali balina we bawummulidde falamma bwe yamala okutuuka qal ya Rasulallah ne babeera nga bamugamba nti huwa owange omubaka wa Allah ekituufu yaani huwa ye Abu Dharri wallahi huwa Abu Dharri tulayira oyo Abu Dharri yatuuse faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam naaga nti rahimallahu Abi Dharri Allah saasirani Allah saasiri Abi Dharri yamshi wahida atambudde atya atambudde ubomu wayamutu wahida agenda kufa atya agenda kufa yekka wayubathu wahida ni bwana bazuukira agenda kuzuukira bwati boom awo we bamuziika eno dduwa yamubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya musabira Abi Dharri yatambuza bigere nga bali bali nyenki bali nye ensolo nagenda nga abafollowinga we bayise we bayise we bayise abaali eno ewaali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne boogera ebigambo okimanyi ne musajja wa Abu Dharri akuvuddemu okimanyi akuvuddemu alabika alimu aba abannanfuusi Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti da'uhu omusajja mugira mulinda mumutemerera bwabanga kituufu anneeyawuddeko saba Allah musonyiwe yali amusaasire bwabanga takiri ng'alimu akalungi Allah agenda mukola atya Allah agenda mmutuleetera era baali bali awo nga bamulaba musajja watajja atambula waka sallallahu alaihi wasallam n'amusabira naga nti rahimallahu Abu Dharri Allah saasire Abi Dharri yamshi wahida musajja watatambudde bwatya mumusana munjala murugendo oluwanvu obudde buziba obudde webukya kategerekese wayamutu wahida agenda kufa bwomu, wayubathu wahida agenda kuzuukira ng'ali atya, ng'ali bwomu. Bino byayogerwa naye bwogenda mu byafaayo waliwo sahabi yakirabako, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ye yakirabako najjukira ebigambo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogera, kuba sahabiyu ljalil nabbi amaze okufa emyaka gitambudde basaba basansanye nan abagenze Shami, abagenze Kufa, abagenze Basra, abagenze wa kati naye gye yali n'akwaddiwa nga teri amumanyi, tewali mukwano gwe mwabo basahaba, aliwo ye atya yeka ye ne mukyala we ne mutabani we. Nabagamba nti embeera webanga etuuse nga ngenda kusisinkana Allahu tabaraka wa taala, munaze munzinge musanda munziike. Era webaakola kuba yafa bulwadde sahabi ono, weyafeera tewaliwo munne mwabo beyalwana nabo. Basahaba abasinga baafiiranga mu jihadi ne babaziika ne bannaabo ngaabe Badiri, naam nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaziika ono bwana wanoli wali kategerekese n'abaafiira abaazi abaafiira e Madina ne babaziika mulimbo ye Madina, era bagendayo bagiraba tyawo basahaba boolabaawo bokka be bali awo mulimbo yaawo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yafulumangako makaage mu budde obw'ekiro agenda abawe ku sala. Omwajja ekyafaayo kya Aisha radiyallahu anha nga alinnya agenda alinnyirira abega omubaka Muhammad alagawa ekiro kino, nabbi n'amuwulira amugamba mukyala wange Aisha buzibu ki, ajaiki shaitanuk, sitani yezze inamuga ya Rasulallah nzani atayinza kwatibwa bujja ku musajja omulungi ngaggwe, badde nina okulondoola oddawa tobanga ogenda wa Hafsa ekiro kino. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti ayu shaitani yekulaba nkanya okubeera n'obujja nga buki bungi, aga ngenda kokula kuwa ku baganda bange salaamu baneeno basahaba banga baziikibwa mulimbe neye Madina. Awo wetujja hadithi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yaina qarim yaina omuki omuzimu, kuba yamubuuza ya Rasulallah tuina shaitani faabantu, naga nti mwenna finna tuina ki qarinu eyo mina shaitani etulabankanya. Ne bamubuuza wa anta ya Rasulallah nawe omubaka wa Allah ogiina, naga nti naam nange nkola ntya nange egiina naye Allah yannyambaako ye yange naikola etya. Fa aslama nibira nsiraamu fala yamuruni tindagira illa bikhairi, okujjako ekirungi. Kakati sahabiyu ljalil Abidhar Alghaffari gye yafiira bamuziikaako naye nayongerezaako naga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba omusajja ono Abidhari agenda kufa yekka, era awo we bamuziikawo yekka wagenda okuzuukira nga tali na banne. Bwe bagenda kuziika kubijja ewammwe kitegeeza kubuura ezo weeziri ojja kubalabako nga muzuukira, abali mulimbe ey'enkowe, abali mulimbe ezaawa, abasiraamu baki kati ye agenda kuzuukira wahida mu kifo ekyo atya kigambo kya nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abannanfuusi tebagenda mu lutalo muhadithi eyajja ya Ka'b bin Malik ng'alaga nti baali eyo mu 8 plus n'okweyongera waggulu. Ne tulaba nti waliwo abaagaana okugenda mu luki mu lutalo olwo, naye betugenda okwogerako abaali abasatu wa ala thalathati alladhina khullifu, waliwo basahabiyu bameka tebagenda mu lutalo. Nitubuuza bannanfuusi oba si bannanfuusi, tebaali baki tebaali bannanfuusi, kitegerekese genda batunuulirako bi ikhtisari mbeera ya bufunda bwa biseera. بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بيو بفوند نغزوة التبوق يبين توي بيالمو بيالي بينج يبيافاي بيالمو بيالي بيكي تتصبو لكو بيما لا يولو عليلو قوى ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم مبيو ينوكو مانيا bwebatuuka ettabuuki mu kifo ekyo eky'ettabuuki abaroma badduka abaroma bakolaki bamudduka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asulawo okumala ebiro abiri amakumi ameka amakumi abiri ennaku amakumi abiri n'ebiro byazo ng'abalabe tebakoze eki nga badduse tebajja entalo ziri ez'edda tebalwaniranga mu bibuga kategerekese bafunanga ekyererezi we walinga bato Badiri Uhudi okujjako olutalo abakuraishi lwe beekuŋŋaanya ebika ebiyitirivu oluyitibwa Ghazwatul Ahzab olutalo lw'ebibinja byali biki byali bingi byonna nebijja nebisalako Madina sahabi omu n'agaleeta ekiteeso naga ya Rasulallah nze badde nteesa abasajja bazze bangi badde nsaba Madina yonna tujeetoolonze oluwonko era luyina amannya agawerako Ghazwatul Ahzab Ghazwatu Handaq kategerekese Handaq basima ebinnya omwasimwala kuba beetoolooza tukiyite tutya empompogoma naye nga baasima Madina yonna ekibuga kyonna ne bakyetoolooza ogunnya ng'omulabe eri abazze tasobola kubuuka kugwawa mu kibuga era bwe baamala okukitegeera nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akoonamu sitampu ne batandika okusima ebinya ne byetooloola wa ne byetooloola Madina oba omwala ne gwetooloola Madina era bwe bajja bagenda olaba nga tewali nsolo esobola kubuuka kebeera enfalaasi kebeera eki nga tesobola kubuuka kiwonvu ekyo kyebaateekawo lwe lutalo lwokka abasajja lwe baali basazeewo ssalako Madina yonna bagiwe ku ttaka kategerekese naye entalo ezisigadde zaabanga mu bifo ne bagaa tukuŋŋaanire wali kati ne Tabuuki kyali kifo Abaroma ne bagamba we tujja okubasanga bwe tuba tulwanira era bwe baalwananga ng'amagye gamaze ageeri ag'obusiraamu gali eno n'agabakafu gali eno ne wavangayo abasajja awo abasooka otuwamu kasampo abateerya ntama twagalayo eno basatu naye twagalayo basatu ne basooka balwanamu awo naye ng'abo olutalo okutandika bamala kwetta kasampula ako kajaribu akoza ku maaso eno basatu neri bameka bamala kwetta ebyafaayo nga bebinyumya Ali ibn Abi Talib ayina gwe yakwata n'amugjawo ne wabaawo n'omulala n'amugjawo n'omulala abasiraamu ne babira nga kasampulo bakawangudde ng'abakuraishi bakoze eki olutalo ne lutandika kati we byali ne luno olwa Handaka era waliwo eyeepampalika n'agamba nze ŋŋenda kugibuusa n'awaliwo kagireeta wallahi ensolo ye n'ebuuka n'ebuuka oluki oluwonvu olwo lwe twalabye lwe baasima okwetooloola Madina agenda okulinnya eri ku ttaka lye Madina ng'abasajja bamugjeeko ensingo yatuuka mufu agenda okulandinga tukite kulandinga okulandinga ensolo ye ng'omutwe nga teguliiko abakirabako ne bagwa ne bawaama ne bagamba owange olaba kabona musajja waffe kabona ensingo tekuli katujira tubeera wano awo Allah subhanahu wa ta'ala n'abataasa abalabe n'abaleetera empewo eyalimu enfuufu naam neetandika obbago banga ekola etya ebazzaayo olwo ddo obusiraamu ne buluwangula naye nga Allah wama yaalamu junuuda rabbika illa hu Allah amagye gaayina mangi tegerekese ne baluwangulirawo naye ng'ebika byali byekuŋŋaanyiza ebyabakaafu byonna ebyabakuraishi nga byekuŋŋaanyiza nebagamba nti Madina weewali obusiraamu tugende tubukise ku ttaka kategerekese kakati Tabuk kifo kyali awo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akisulamu okumala ennaku 20 abalabe baatya ebyamagero ebiri mu lutalo olwo biyitirivu wallahi gye baalaga emmere yabeera mpitirivu amazzi gaali maiki mayitirivu n'okulwana tebaakolaki tebaalwana abaatya embeera gye baatya kabagweramu awo bali bagenda otuuka eri ng'omulaba adduse ne babwamaawo okumala ennaku 20 ng'ebyokulya bye bayina amazzi ge bayina nga yitirivu tebaafunamu mbeera yonna kyovalaba baatugambye nti luno olutalo lwali luyina kwawula wakati w'abakkiriza abannamaddala n'abo abaali abaki abalimba kuba abannanfuusi bajjako ejje eddingi ne bagamba nti la tanfiru fi lhar temugenda mu bbugumu eryo kul naaru jahannama ashaddu harra bagamba omuliro jahannama gugwe kyasinze ki ebbugumu nabbi sallallahu alaihi wasallama akomawo e Madina ebyafaayo ebiri mu lugendo olwo ng'akomawo byali bingi mu byo waliwo omuzikiti oguyitibwa Masjid al-Dhirar ekyafaayo kyalimu olwo lutalo nabbi sallallahu alaihi wasallama abasajja nga bamaze okuguzimba nga guyimiridde ku mbeera yakwagala kubalaba yakabanda be owuledde okuteekamu mpalana nayonga ya rasulallah yitirako wano osaalireko wano Allah naga nti la taqumu fihi abada Muhammad tusaliramu eswala netya nemu la masjidi usisa ala taqwa genda osaalire mu muzikiti egyo omuzikiti oguzimbiddwa ku mbeera ey'okutyani ey'okutya Allahu tabaraka wa ta'ala la taqumu fihi abada suratu tauba aya ya 18 la taqumu fihi abada la masjidi usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaqqa an taquma fihi fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu mutahhirin Allah namugana era moro lutalo lwennyini nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akomawo waliwo basahaba abayogera ebigambo nga babikasuukirira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuli istihza okumujeeja banono bagamba batya balina we batudde ne bagamba ma ra'ayna misla qara'ana haula arghaba albutuna ma ra'ayna misla qara'ana haula tetulabangayo basajja baffaabo abatuli mu maaso ekibateesa mu maaso kubeera nga baliwo okujjuza mbuto zaabwe bwe kituuka kulwana tebakola ki tebasobola kukwata bitala nga bino ebigambo abasajja babyogera nga bajerega nabbyani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera efaanaganako bwetyo Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yassa aya kuba waliwo sahabi yakimanya n'adduka mangu nnyo aya zimuwulire ezoogerako oyo yenna ajejezza ebya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti ava mu busiraamu kyekyafaayo kino ekya Tabuk baba bakomawo balina we batudde batambula abasajja mu kwogera ebigambo gambo ne bakasuukirira omubaka sallallahu alaihi wasallama nti bo baliwo okubeera nga bajjuza mbuto zaabwe bwe kituuka kukwata ebitala banafu ddala ne wabeerawo sahabi eyadduka amangu ennyo n'abaga nti mwe muli bannanfoose era ka ŋŋende mbalaope eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda otuukayo ewo omubaka nga aminul wahi jibuliil alaihi ssalaam nga yamusooseeyo dda nga yamusooseeyo dda ng'obubaka bwakoze eki bwasse dda ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah agamba nti wala in sa'altahum bonobeera ng'obabuuzizza la yaqulanna bagenda kugamba innama kunna nakhudhu wa nal'ab bagenda kugamba ffe tubadde tuzanyiriramu buzanyirizi olugendo lukole lutya lutambule yahdharu almunafiquna an tunazzila alayhim suratan tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul ista'za'u inna allah mukhriju ma tadkhurun wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul 'abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un abaddu abo bagambe kubya allah n'amateeka ge n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye muliko bye mujeregerera la ta'tadhiru alyawm temugezaako kwetonda olwaleero qad kafartum ba'da imanikum mumaze okukafuwala ate nga mubadde baki bakkiriza kujeregerera kuvuula mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezo aya era zakkira mu mbeera eyo eya ghazwatu Tabuk oba ozisanze manya nti zakkiraawo kyafaayo kyekyo nga bali mukola ki bali mu kukomawo e Madina bwatyo Allahu tabaraka wataala yategeeza n'atugamba inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'ada alayhi haqqa fi at-taurat wal injil war qur'an wa man awfa bi ahdi min allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bi wa dhalika huwa al-fawz al-'azim التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آيات زنو دينام سورة التوبة وزتنول لنا ماسو أموجي إلى نوكو زيت جيرزا zijja kunyumiza ekyafaayo ekyettabuuki kyetukonyeeko mu bufunze Allahu tabaraka wataala bwe bamala okkomawo e Madina yagamba laqad taaba allahu ala nabiyi byonna bye baakola mu mbeera ey'okusobya Allah omuli nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tauba zaabwe zakkirizibwa ng'asooka ye mubaka Muhammad walmuhajirin n'abo abaasenguka okuva e Makka ne bagenda ewa e Madina wal Ansar n'abo abataasa abo abaasenguka okuva e Makka ne bajja ewa alladhina ttaba'uuhu fi saati al usra abo abaakugoberera mu kaseera akazibu akaseera akali akaki akazibu ebbugu mulengi enjala mpeterevu olugendo luwanvu n'amawulire gamaze okutuuka ku basiraamu bemugenda olulumba bayitirivu mu nnamba okulumba Roma bangi Allah nagamba nti abo Allah yabasonyiwa omulini nabbi waffe n'abo abahajara n'abataasa alladhina ttaba'u fi saati al usra min baadi ma kaadu yazighu quruba fariqan minhum thumma taaba alayhim innahu bihim raufur rahim Allah nagamba nti waliwo abakhalafa ne batagenda fi lghazwa muruki murutalo yazighu quluba shaitani nebeeranga yabalabankanya ne batagenda mu luki murutalo Allah tabaraka taala ekibenje kyo nakyaba mubbo nabiranga yabasonyiwa nabaddiramu thumma taba alaihim innahu bihim raufu arrahim. Allah nayongerayo mu suratu tauba naganti wa ala salasati alladhina khulifu ni wabirawo nabasatu abatagenda murutalo olwo hatta idha dhaqat alaihim al-ard nekitu keki sere nsine yagalo kolachi okubamira nsine bafunda walira bima rahbat wa dhaqat alaihim anfusuhum nsine bafunda walira ngate tujimanye nsingazi mu bugazi bwayo nekoletya nebanyiga wa dhaqat alaihim anfusuhum nemewo jawe mbifuba byawe ngabuli waita wallahi munyomo emiyo kiba negibera nga jafunda waliru embeera neginyigirizibwa wadhannu era nebalowooza alla malja'a min Allah illa ilayhi tewali buddira olwaleero bwe tusuubira okujjako okuveeryani okuveeri Allah subhanahu wa ta'ala thumma taba alayhim liyatubu Allah tabaraka ta'ala nabeera nga yabaddiramu n'abasonyiwa ababa meka ababa satu inna allaha mazimadala wa chikiwa Allah huwa tawabu arrahim Allah fi musonyi ilayi muki ilayi musasizi urecha faecho wallahi nja kubamba liyaza manyiza baga mbanchi tugende muhadithi yu abaina esimu ezo hadithi yu wallahi mpamu hadithi nchi mpamvu wensabira nti biidhinillah tujja kujira bo mulundi oguna baguzeko insha Allah yejo tutegeza ekyafaayo kubana abasatu Allah baga nti wa ala thalathati alladhina khulifu abasatu abo embeera tebbu yabayise etya lwaki tebagenda fil ghazwa muluki mulutalo olwetabuk olw'ensonga zaabwe tujja kubalaba tauba yabwe yali etya biki ebyaliwo nga Allah tannabasonyiwa ng'oggyeko bali beyagambye abaagaana okugenda ne basigala nga bannanfuusi bo nabbi we yakomawo bwaki ne bagenda gyali ekinaana naba ya rasulallah waliwo embeera bweti embeera bweti embeera bweti ne balimba nga nabbi akimanyi nabagamwe mbasonyiye ate ne wabaawo abasatu abajja ne boogera amaki amazima ka ya rasulallah ekituufu kyekino bali basatu nabbi sallallahu alaihi wasallam nabaka amateeka ge yafulumya ku bo bagave eryani eri Allah subhanahu wataala ensi neyetuuka obbafunda walira n'ebifuba ebyabwe ne bituuka obbafunda walira insha allah tujja kubitunuulira naye mu lutalo ono nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yakomawo e Madina sunna ziraga nti bw'oba ova mu lugendo otuukirangako mu masigidi n'osaalayo eraka mmeka eraka bbiri era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakomawo mu buli lutalo lwe yagendanga okulwana yayingiranga butereevu mu muzikiti n'asaalayo eraka mmeka eraka bbiri nekijja nti bw'obanga ova mu safaali gy'ovuddemu oba ozze waka oba mu muzikiti gw'oyingiddemu sooka osale eraka mmeka wabula tewaliiwo laka bbiri ng'ogenda nga weŋŋenda mu safaali kansooke nsale eraka mmeka aye eswala tekole etya teriiwo eriko obujulizi ng'ovudde mu luki mu lugendo okomyewo ewaka yeriko obujulizi okuva mu sunna z'obwesiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabaraka llahu fiikum ونفى بكم وقصر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.